yande joni wittudi e mintaji chappande tati nani habaruji menni e fulfulde dimin ummu umar janganta on dara ko e kibaruji menni jango jene lewru jie duma gonden der mon de lamdo jabi leddi niger no julan julde mun layya gam fama hebo wakkati o layyare di handi hirse gondudo andal no hokkamin fama do mun ngada balde tati ko bonon de diyam wada der commune mo kaw region tawa no fi mabbe o latori dum kibam fama do mun yewtere men pindinol hande min kalan der yewtere denni bare bari be ano gombe ni leddi difa larabu be no be gadirta dewgal mabbe tokko min on nampirtol hala gel ciaruji non non ni kengani jeddi e lewru jiye woni hantorde alhaji be leddi niger non ni jarul mabbe leddi saudiya no fedde hawjine sigilaji hijjore leddi niger ko ho wi der alhaji be ujine jeddi e herme e chapande jenay e nayni kanube jeha kampen kanube jaham der mabbe ni ujine jeego e kime jena e chapande tati e jeddi kampen jara leddi saudiya denne pete chapande jena e jeego o do herme fu jehi ko wattani jaaki sappo e joyi kan wada no wodi himbe kime dido e chapande joyi e jeddo non ni kanube jaha kenga fadde feccere jemma de ni hebaaki hande woni arfa dangral mangal ko hijjore hanti jangoni jenay e lewru jie duma gonden der mun deni lamdo jabi leddi niger no julan julde mul layya julde de mo alla hokki alsilame goddo bawde fu no wada layyare nonni layyare di no hirsirte wakkati o jomun hirsata hano bi'en bisa mun de tuoy idi dum wadini gam fama hebo wadini jadi min guruza hasumi o yewtidi e docteur Boubacar Seydou Touré.
Il y a beaucoup de gens qui se précipitent.
No wodi nimbe artobe hirsude fande limam no hirsa nane fande idi no julde. Ben dom nilado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi be ngala ibe layo tewni be ngoni e nyamude. Dum wadi kono hani de neddo yehi julde edeni doma fande limam hantini hirsa njawdirimu ko neddo warta wuro hirsude. Nyande jeddol tew goldo miden gi'a no dum woni e wadi rede. Taje lobbe den jeddanta kenana dubbe bawde de tawi dunilaado Muhammad sallallahu alayhi wasallam wi'ana tewu layya yeddane talkaabe de ndari dunde talka wari tefude tewu toma gi'al mangal tefata takka takel huire don kokka do bi'a tinno ya alsina magal wirayno
recommandé par l'islam
jangoro julde ni layibe no cenda dabu layyaridin no diine alsilamagal wi dun sendire e moy en hani hokke ustaz Haladu Yahya o fantini jadi min Hawa Usman no dun wadirti
en ce qui concerne le partage
jeddol taw layyari lan subhanahu wa taala kany en laado mudum muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo julde kisira won do mudum be kali alla wi nyamo yoga yoga du konan kokkitirun dum alla wi neddo sakkana warobe no garbina damde baade kany be galan garbina fu den non du taw layyari feccata gana pecce tati feccere arander de nyanda e korejima feccere bernde kokka yigira may anda may battima feccere tati bernde kokka himbe be gala bawde joni no wodi ko himbe gatto ko haana kawon hokkam mi hokki dum woni mi nelde tew and nelda kan tew assalamu alaykum hadi dum odo sadaka ko lati layyar ndido hunno ko wallato sanne hara heppere ga hokkaram be jogaki e dum walla jati jonde jaha kone himbe
jamma na yago joyi lewru jiye der commune mo kaw departement Tintabaraden region Tawa be kebi topo mango kanjando woni aranal nonni ndiyam gadudam bonon daji kewdi de yonki fu woni way ngada balde tati ko bonon do o wadi nani famaka Abdullahi Gosman o fantini jadi min alamin wa shar e chelalol
wat an gandeji wi hemre e chapande joyi e nay ko lati ndiyam dan nati dum bonini ko watta himbe e kene jena e noga e jeego kawon ko dum ewi cuudi hemre e sappo joyi won ko sami dabaji du konna mbati le majju sanne kana woni nyande dum wannonde himbe sakule mo e wana do cuudi mo e gonno chama di anabe jeggitani dabaji din ko dabaji jeewade tawama ko watta dabaji hemre e sappo e jeetal won ko waati der majji be e bali kanyum buri wadde e nagge wote joni ko mi gomini ngada wonno go fu min dar min pam himbe mo e woni be ndiya ndiyam dan endam wani bonanda be kebe be jaare le koliji be keba to be ciuri be lime fa woda ciagal mo dumini gondi e prefecture min golide gam batte ndare ballaga ay be bay wadde nedde do ko yawi yawi jongo
better than the condition acceptable
ndurgol no der golleji mawdi di himbe wuro ingal region agades kokki sembe hitane hikkade ni gomnati walliri durobe nonni nyamdu dabbaji gan hebugo hoyirnan der mun nani famaka bi en ni da niri darbudu conseno mo meri ingal
sikini shedu durra nonno dum kamori amani der dama tunda lokashi hori fajo ni diam futtay amanni matala duuda on gombeti odi tana di gore waddi marodu jawdi o resi to kul hitande juuta mi tammi dum mage inshallah kono min toro ni fajoni to gomnati som ga fajoni asamare toba fajoni ni dama ni nyawngu ngu duuda ni tunda e wodi auxiliaire en wonbe don der agent dum elevage e be jilo gomnati hokkibe maganiji dibe tufrata jawdi matsala ni duudani fajoni to joni alhamdulillah min dentini gomnati to som walla
nonno ni chapande tati e tati do herme dum woni keptol tewtewru kebangol der tewtewru talkuru tefol talkuru brevet non der region agades dimma keptol chakitingol golko horejo didabo kawji do fi jandegi din hokki dun do kenga o hokki habar on o holli wiide ni beydari hebama ko ferodiri e hitane wittine nani famaka mahamadu musifantini jadi min anise karim
nous avons 6000
teuteru kotal kuru berve dun nobe ujunaji jeegom e kemen jeddo e chapande tato e tato rebo ujunaji tato e kemen jeegom e chapande jeegom e jeegom worbe ujunaji dido e kemen jeenayo e jeddo be kabay wadde teuteru dun no suka be rewbe hemre e chapande jeenayo worbe du hemre e chapande jeddo e jeegom hebube ko wite e cream suka be rewbe kemen tato e chapande njeddo e jeegom worbe du kame tato e chapande njeetato e jeegom wadobe tewti tagol didabol no sukabe rewbe kame njeddo e laso e jeegom no worbe du kame jeegom e sappo e njoyom yebube tewtendu no aniri no be sukabe rewbe ujunere e hemre e didono worbe ujunere e goom
bolla region
kengani horejo leddi kiddo mo Burkina Faso Blaise Compaoré ni wartiti wagadugo noni dundo woni arande ko o warti illa wakati ni ko bibbe leddi noni gadi burtaki dubi edi e sappo enay noni ko o dogguno garki mako kido kenga jeddi lewru jiyo waddi halaji kewdi nani famaka hokko habaru gondo andal Paul Miki Ruamba noni gondo wagadugo o hokki jadi min Moktar Hamadou fama e kelalon
c'est quelque chose qui a divisé
wonde andani dum wadi hono peccigu hakkunbe be leydi Burkina Faso mo hem fudar ke sengu mu sabu no wodi latibe no beltori e garto Blaise Compaoré sabu be ngidimo no wodi latibe kay ndu yarraaki do majju sabu narambe angal wadde ngal be jarraaki dum woni yide ko warta fa dum yafo der dum endam en andi octobre 2010 enen wono ko riwa do lam kanko Blaise Compaoré ciagal mo wannama sariya ciagal makko ko dilli dum sariya on du kondan mo tanama kasu kerol yonki makko alle e wiama makko no woni e do fiko darto mayde Thomas Sankara lami leydi Burkina kiddo on to do no waddi ko faande pelle jingono bibbe leydi darani be yoltugo la kay bibbe adama be no gonno ji aka en kay no wartirni o nangi tan o yare o watte kasu sogeji to lati to hanno o jodo o wada kasu makko kero yonki
donc purger sa peine de prison à perpétuité
de leydi Niger ni gartro Blaise Compaoré ni kenga de leydi mun noni wadi dental repad noni fedde darani ni hakkeji bibbe adama e dartingo labi demokrasi halaji no wonno hale ko ferodiri wadi ni ano gartol makko golbe bini dun do no nandi hano jennore yago e suudu kite leydi Burkina noni ngam fama hebo nani ko Abdoulaye Seydou horejo repad o hokki jadimin Futarnan Fuday Ahmed
la paix
jam sinda kinani sariya ndenno ko horebe leydi Burkina Faso ngadi dum dum woni warturgol Blaise Compaoré ko wana yarede suudi sariya yennorno yade ciudi sariya Burkina Faso kanyi himbe Burkina Faso fu gayre andi le fi sariya Thomas Sankara o endan dabareji kewdi wonno ko hojano heba sardo be enda onya sariya kan enda kanon kambe kay be chalake be dartake be kolli gonga ko fa Blaise Compaoré wiata enama kasu kero yonki mudum demokrasi kay ko burno yidde ni woni no wartide kanko Blaise Compaoré ni o wattete e juude sariya ton golla Senegal golla caggal mudum de himbe Burkina Faso mu yowi no waawi daro wi ato jonka o yaafene ko wad dum fudun don kana waawi laataade de wana wadde do ko onyi no sariya on hollirmi enda non wadi o yofirama ni nenne heddi wam no uddi kasu dum be ngata ton
sino qu'est-ce qui justifierait que les autres continuent accroupis en prison dans le cadre de cette affaire.
Fedde leddi ni hawjinde e filla hano codobe no cionna jande kidde de leddi ni cher nonni be be ni berde mabbe boni e lawol lamu juddinaangol nonni dubi gan edi e nogay e goo de ministre hawjinde e ladde e jaya wadi dum do ni gam famo hebo wadi lawali falke sani o fantini jaadi min mamman ada no fi on wontiri.
Les métaux, ils disent tout ce que on
jamde kitte den gamine kan jamdi fundi min bawta wonjiti dedum wadde goddum ko hiddini min biita dum hande miden tawda an chadale gam golleji amin fu paddama lore jamin ko joji jamde di ministere awjinde filla jaye e laddeji den faddi wiide ko golle amin den buriji din don hunde bonde non be gaddana namin na filla lawo lamu gon golle min andana dum ko buri juwi dum di woni loreji amin didi gon be paddi dum do na ministere awjinde filla jaye e laddeji kambe oze forebe no be kalana do filla jamde teddude de kampaniji ngollirte emnde toy min kapta den don der dum don be jidi wattu demi
on fait pas parti.
Non non ni yottume pindinol ni de leydi Niger leñol fu no wadirta dewgal mun dun do ko watta finatawa heba sembe wadi leñol fu no tuugi el finatawa mun gollawol ni min jehatana difa difa do min kaltana no bi en ni larabube be leydi difa gadirta dewgal mabbe nonni gam fama hebo wadi Fatima no larabuji o lawno larabujo o fantini no be gadirta dewgal mabbe do labi finatawa nani ko gidi Abdurrahman waddani min
Deni
min ummake dewlinde bi min debbo are makko na resi nyande o yarati suudu makko ko kosam wattirte e beddo makko e gineji ko goloba fedirte he ledde ure e daddule makko he are attayi kerol ko wattete der fina tawa larabube fu minen gatta dun no wodi nguru goloba kankay gorko on hokketi no wodi sumalle to diam wattete der fina tawa larabube no wodi hayre ko garsirde e wowru
jikanen
tay wonta larabube leydi Niger be juwoy
gada
minen larabube be min juwana ngurti e bil haldey e agadi der ladde min goni minen gada durungol minen jodi e koreji amin jam he sew minen nangotirido sanne
mo hada kam
min gadirton dewgam modon do lawol fina tawa onon larabube
en antashi za zo
deni bi min no jami dewgal himbe wuro gorko garta jama saybe kala jewdidi be kokkata nyande dewgal gal saybe kokke nyalane nyalane de be kokkete den be jartata kone be gara be gadda goloba mabbe goloba gan kan hirseti nyande dewgal gal be gadda daage be garda e dotti be mabbe be gada dewgal gal be kippina bangado on he banganado on balde jetti denko be burtu nyande be burti yasin sukabe worbe e surbaabe be gadan fijirdeji mabbe be jima be boma be figira golobi himbe tieden funo kawran burdo dirol gon fon wala hakkune amin jonde jam min gon minen gada innirabe kan gatta ko gidon don fu roobe gatta dum ibe itto ledde be itta bali be tanya bedi dum fu kambe gatta dum worbe kay tiedeni kokkata dum kam min tawi gada mun no wodi aragon ko watte ko bangado fere ko banganado on fere no watte attayi en kafe en hediam no sendane himbe sayni yettore Allah Allah be dammi jambandu lamdo accammi nirabe
mudiyam e barmu uwayammu.
Do ni min dernato habaruji mi e fulfulde sede lamdo holli min jango min gadda habaruji ngada habaruji an ni jebto dum mamman ada no wadda habaruji din e demgal hausan kore jaron diyan wonon koybe sumayere julon jam e seho
studio galangu
diva do radio alternative
lamba chapan e jena e jena tobere inay fm zender
do radio gaskia lamba chapan e jetati e jena tobere e joy fm
mara ido radio sarawnia
lamba hemre e didi tobere e go'o fm kyota
do bonfere fuma lamba chapan e jena fm
studio galangu